bangal kabaruji coronavirus ardi ben nyande kenyen alan kenyen ben ardi be chalal be hulti vide nyawbe nyawbe di hen temre dido chamtanama fay goto heddaki hen den so fu fawo tinama bokar juno nyawbe be nyaaji sappo e nayo e temre njoy e sappo e tato ane mabbe temre njoy e chapantato yube e nyaaji sappo e go ben e temre njotto e chapane njeddo chamtanabe bangal yotur meden acti covid kedan ko ben esata jara
studio tamani
hikka hononi rawanen li alhali nyaw coronavirus woni ko edidi yambina kawte mawde na ngade e leedi do wattuji di partiji rabundal nyaw covid 19 na yirwi sanne e wi dunke en cellal kanon e mendar aslam en kanye sakira be mabbe tabadi saraji don turdi di e le jahul e garul nukuji di kadana ko men en asra jara du fostango usman nyal bulle
himbe capital gal kolliti wide denan koy mben e nyaw coronavirus o nyande julde layende yoga bidu kolliti wide ana metta ko himbe celita baade sanne dabareji biyaadi ana ndena himbe e nyaw o
min ndena ko e men e kureji amen o do nyaw coronavirus o mi hande ngende amen do jamare heewa le bursukay fa hunde wala to bangal edindi min pammina jamare nde yalla e ngara min denta yambinde dun le ndena le dumara gay ne do saatu fuf burnu masko yambiriji di dun ona kurtukuji ko nande mudun ana tidi ne do ya tabagul saraji eren turdi himbe ngontun anda fi oro nyaw o nawuti
misi de jogaji gonde le capital mengal horebe mon kolliti wide dabareji piyama yalla himbe anandeno e nyaw o mohammed sogoba almami misi de medina kura
bararu mun fora ko ne min
kadam bawdo ma fuf yalla jamare de natabo tutingul ni ko kambe dun maskuji e le kawte de min darna wi pati be tamonde djoube
pour na fi djougman djougman
docteur aboubakar sidiki darame point focal covid 19 fasour de khotre hopital mali metindini dabareji kan e rende himbe e nyaw covid 19 o
yalla haddi farati bonogol masku ene e wattu mo eden bawi jati ata sababu sifa nyaw goddo mo mi andana sanne ndan ko buri kay watan horum do hakkilo e le tabagol saraji en turdi di madun wasa yade le de do kawrute jamare bur fu fuso en tiktike rabun dal di do nyawuji di
kaddana landul hande ngul jabato docteur kujo amsitu cisse o infectiologue to l'hôpital kati
utiliser les mêmes
nautra de horde ndiam watere ana way lata de sababu rabugo nyaw coronavirus ona
la covid 19
pour reconnaître
nyaw antidéter coronavirus ana way hebe de tatedi fou sabdena me hebi yimbe gobbe ko holita wi nyaw ana mu en me bama misali so neddo mo nyaw coronavirus woni modun so o yarde diam e hollone jojjini bangi a avari a bami hollone a anda yalla o yari e mere ana way hebude nyaw coronavirus sabe dun ko buru mojjide so nina anti jommu nyaw coronavirus ana modun fu a bama hollone lotane fane laba so heba yara e mere
tuntimita yotor meden acti covid hande kebra wagra modon on fuf ka pati jigi ton tabade saraji renturdi di holiti ardibe chelalbe
si jotamani